Select Play.
Angikhomperishi nama-exami mntwana ukuthi nje ithanda impela mntwana ukuthi nje eish yazi I know angeke u-understand mengingachaza khona ukubona ukuthi uzomlibazisa umuntu obumthanda nawe buka nje uhlala kumasabhabkini ne-grand ufundela ukunes mina nginaluthi exakini ne-range ayingoba ngizibukela phansi mntwana uthi wena udeserva le ndoda evuka njalo ekuseni yosifana ezokwenza umama abantwana emva kwenyanga iyakushada manje mina ngifuna ukuganga sethu ukwenza into zomhlaba chomele nolova bami ukuthi cheramiya baba no abona umngane cha ukuthi sinenhloso singafani ngizobeka amandla amathuthu ne-crush ku-Will Smith ngizibone ngu-zero ngithathe isinqumo mina i-quit this nawe ngiyazi uyangithanda gel kodwa bona nto yethu ngeke isifane ngifisa uthole umuntu ongcono gel
thando bantu njani hey ngithanda umuntu ke ngiwazi ukumthola thando kantu njani hey kenze njani thando kantu njani
yabo wena uright impela but hayi njengamanje mhlawumbe emva keminyaka o-4 nami sengikwazi ukuthi ngidrive ngikuthatha semashe ngigaxe uma ngihamba nawe ngikhwampe hayi manje ngisalambile mntwana mana o awukami bangathini abangani bakho suthandana nami ngifike ngihamba ngenyawo ngizoku-check-a lapha kunga-airtime hayi ngeke baby ke nawe le nto icabange kahle mina ngusikhotheni wena udinga umuntu ozokuphatha kahle but at the same time mntwana ngifuna ukuthi ngidlale ukuthi sidalelwene ngawumhlola ngoba shuthi ngibone ngangilingana okay mntwana umuhle fine but mina bengisuggest ukuthi ngcono singabambani yakuthanda angazi ngachaza kanjani okay yazi ngifonele manje mhlawumbe so understandani
thando kantu njani hey ngithanda umuntu ke ngiwazi ukumthola
Hello.
Hey.
Fancy.
Hey, I'm John. Good to meet you.
I'm fancy. You're not comfortable around me. You can't break up with me.
Hey, Mr. Becker, I think this is what I'm afraid of. It's okay for the end of it.
But I love you, and you love me. There's no other man that I want but you.
No, I'm not understand this, but right now we're born and I can't finish this without you.
Without you. Please, I just do it. You can.